Sijui kuweka siri, miweka kila kitu wazi. Ushaniteka mimi, umefanyisha moyo kazi. Naona tukiwa wawili, utamutashinda ile ya mnazi. Wewe ukuundwa na haraka, hapa moto imewaka. Juu, moyo inapigia juu. Every time I think of you, kuja karibu nipate view. Mapema nimejieleza mapema, sinema kuja tunde sinema, kama zile za telenovela. Bei yangu ni ya jioni, kuja unito sokoni. Wengine misioni, picha yako imekwama kwa mboni. Marafiki wakitoa maoni, naomba usikize yako moyoni. Kama ni mimi basi kuja tuanze safari yetu na maombi. Juu, moyo inapigia juu. Every time I think of you, kuja karibu nipate view. Every time I think of you, kuja karibu nipate view.